Till when? tseba tsohle tse ka hara pelo tsa rona. O tla re fa tsona ha feela re mo rapela, ebile re tshepela ho yena. Thank you, Jehovah.